modibbe attaro puddi dabbita go lawol no nangirta yesu seydan arti wadi nyumo jokkitirgo yesu deri haye iskarioti yesu o dilli o yahi to modibbe attawra o bi be dume be kokkata mo gam o dabbitano be nangugo yesu be limi sede be kokkimo o dilli o fuddi dabbitgo lawol no nangirta yesu Yesu noddi almajire mum sappo dido o bi be jaha be sirio julde humto be jahi be sirii julde humto be nyaama nyamdu Yesu ummi bi be mi subi on sappo dido ma goto mon no jamboyto be darandartiri be kuli Yesu bi ko binda der deftere do am dole dum heba on jamboyto do am boneno yani do mudo oho iskarioti bi dum min o bi abi ika Oho iburodi o sendi hokkibe o bi du woni bandu am oho inyerugel ndiyam o nyedi hokkibe o bi du dum jiyam am du fetedam gam modu o bi be jahe ngidindire bano ngirrumi on jahe ngidindire non almajiri en non o lattake almajiri en am